kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Kan umriin 56 Siizaar Saayok abbaa murtii federaalaa kan Maayaamii Filooridaa duratti har'a akka dhiyaachuuf jiru maddeen Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Iddoon itti dhiyaachuuf jiru kunis bakka jimaata darbe itti qabame irraa fagoo mitii jedhameera. Foddaaleen konkolaataa namicha qabame irraa wanni maxxanfame hundi pireezidaant Tiraampiif deeggarsa qabu ka calaqqisu ture. Kaan immoo mormitoota Tiraamp fuula kan aguuge ture. Waan torban darbe aangawootaa fi namoota beekamoo biyyattiitti ergame 13 isatu ergee himannaa jedhutu irratti dhiyaata. Yakka ilaalchaa booda dhimmisaa mana murtii federaalaa kan Niyuyoork jirutti darbuu malaa jedhameera. Saayok torban darbe boombii poostaan ergaa tureef himannaa 5 irratti dhiyaata. Kanneen ergaman kana keessaa garuu kan dhoohee hin jiru. Boombiin kun irra hedduunsaa demokiraatota Tiraampiin mormanitti ergame. Isaan kana keessaa pireezidaanticha duraanii Baraak Obaamaa, itti aanaa isaanii Joo Baayidiniif kan bara 2016 Tiraampiin mormuun pireezidaantummaaf dorgoman Hillarii Kilintan keessa jiru. Aangawoonni nageenyaa akka biyyattii warri bara bulchiisa Obaamaas kanneen itti ergame keessaa jiran. Abbaa langaa muummichi Jeef Seeshins akka jedhanitti Saayok balleessaan irratti muramnaan hidhaa hanga waggaa 48 irratti muramuu mala. Saayok duraanuu aangawoota seeraa hojiirra oolchan biratti kan beekamu yoo ta'u Filooridaa keessatti yeroo hedduu hidhamee ture. Bara 2002 garuu boombiin balaa geessisuuf waan sodaachiseef ture kan hidhame. Daayireektarri biiroo qorannaa federaalaa yookaan FBI Kiristoofer Ree akka jedhanitti boombiin maramee ergame 13 keessaa tokko irratti ashaaraa Saayok argamuusaa qorattoonnis dubbataniiru. Pireezidaant Tiraamp namni gocha kana keessaa harka qabu kamiyyuu seera duratti akka dhiyaatu dhaadatanii jiru. Hokkarri siyaasaa waliin hidhatee qabu Ameerikaa keessatti hidda akka gadi hin dheereffanne dhowwamuu qabaas jedhan.
Sinagoogii yookaan immoo mana amantii Juudotaas Yuunaayitid Isteets magaalaa Pittsburg keessatti dhukaasa banameen kanneen dhuman namoota 11 farra sirni geggeessaa raawwatamee jira. Hoogganoonni amantii fi kajaarmaalee uummataa sirna magaalaa Pittsburg keessatti geggeessame kanarratti kan argaman yoo ta'u dhaamsa obsaa wal danda'uutiif tokkummaa dhageessisanii jiru. Kan umriin 46 namni dhukaasa sana waldaa amantii keessatti bane Robert Bowers mana murtii federaalaa duratti yakka jibbinsaa dabale imannaaleen kan irratti dhiyaatan yoo ta'u yoo yakki kun itti murame aga du'aan adabamuullee kan isa geessisu ta'uun beekamee jira.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kamisa darbe imaltuuf jarman turan uummata Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa istaadiyeemii Frankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaa irra deemamaa jiru laalchise haasaa dhageessisanii turan sooraa qindeesse.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu fi horaafachi dhaqe horiinni dhufeef keessa tokko kabulchootii Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan waldaa kana chaansileerii Jarmanii Angelaa Merkelitti bara 2017 yayyabe. Akka biyyootii guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldala jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessaa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftin uyyuu daramumas jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Afrikaan kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Frankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achii mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsitanii akka qalbiin tokkummaa tun isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላቆራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
አቺንዱበት አፋን ትሩፌፊ አፋን ቢይትሩፌቲፊ ቢኬሰዱፌቲን ነጋፉን
አይነን ሾነን ጉተንታግ ከመይ ከመለሁም አከም ነጋከሰኒ ኮመን ሳቫ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኢን ዶችላንድ ኦንት ኤሮፓ
ረኮምቢ ይሰንባፍቴ አኩም ኸይሰን ሄዱጀር ዶክተር አቢ
ካገር ወጣችሁበት ዘመንና ምክንያት እንደ ቁጥራችሁ ብዙ እንደ
የመጣ ባሪሳምቢ ያትባታኔፊ ወንቢ ይሰንባሴ አኩም ኸይሰን ሄዱ ገርገሪ ጅራችሁም ምርከና ሄዱ ተውለን ምርከና በርኖት ታናን ሲያሳ ታናን ጄኒ ሰኒተማቴ ታናን ቆምታቴ ፉዩ ኢግፊ ሂድፊ ኢሰኒን ቢያበቀተነ ወምትባታን ኢትሰምባሴ አከርደኸና ዱብ ጅራችሁ ባኑለ ኢትዮጵያ ለንዱሪ አውሮፓ ወሊን ጉዶ ወሊጃላጀድ ቢዩጩፋ መቃያመቲን ዋንሲን ኢትዮጵያ ወሊን ቀባቻ ባዱበት ሙሜ ሚኒስትራ
ከእንግሊዝ ጋር በትምህርት ከፈረንሳይ ጋር በባቡር ሐዲድ ከፖርቱጋል ጋር
እንግሊዝኒ በርኖታን ፈረንሳይን ኸራባ ቡራቲን ፖርቱጋሊን ጋምወራናቲን ወሊለንጂሱቲን ቱርኪት ግሪክን ደልደላን ስዊድንን ሲለው መከናኸና ወሊኑ ጀቻ ጋም ደልደላቲ ዋኒ ዶሊኑ ጀቻ ጋም ፈያቲ ፉምኖራን ክሌንሳሌንጂ ፈቻ ራሽያ ፊ በርኖታ ፊ ራሽያ ጋም በርኖታቲ ፉዋ ወራናቲ ፉዋን ዱ ወሊኑ ጀቻ ባን በአውሮፓ ጩፋዩ ዋን ዱ ሄዱ ወሊን ቀባቻ ባን ጀርመንን ለታናን አርዩማ ጉዶ ቀባቻ ባን አርደሌ ወልማንጀር አርዩማ ቆፋሚቲ አውሮፓ ዋን ዱ ወሊን ዋልፈካኑን ቀምናጀር ሙመ ምስራ ቢቲ አውሮፓ ክጀቻ ዶክተር አብይቲ ተኮለኒ ወራን ኬስ ተንደብሪን እንጅርቱ ረክን ወራና አርግቴቲን ኤጌ ቢዳዊ ትሩፈንታቲ
አሁን በእጃችን ያሉን ሁለት ነገሮች ናቸው ነጻነትና ተስፋ
አማንተን ዋላማ ተርካንዋፍ ቢሊሱማፍ አብዲ ተንላማን አርካጀበይ ፈኔቲኒ ኢትወልቀርቃረ ኢትወልያምነ ኢትዮጵያ አርጉፌን ኡመርግና ኢኑም ደራናለ ኢኑም አርግናለ ሁምኒቲ ሱኒኒ ሱንራኑ ዶርቲንጅርቱ ጀቾንዱበት ኢትዮጵያ ነካ ዶክተር አብይ ጀረቲ አሲአቺ ኢትዮጵያን አቺጋውፊ ዋንዱሪ ሂምበን ባራቻ ዋን ወላል ባራቻ ዮካና ሞጀጀበይ ፈቻ ዋን ጃለን ላፍከኔቲኒ ጅሬን ኑራ ዋን ጅሬን ኑራ በሌ ሱደንዳ ኦፕሲኒ ጭኒነነ ቢይታና ፎጀቹ ማል አከሮፓ ሲያሳ ባረኔቲኒ ሲያሳ ኑን ጩፍቲ ቆድ ከሳ ቀምኑ ቀባቹ ማለጀን
ኢትዮጵያ ማንንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት
ታቱለ ኢትዮጵያን ቢይነሚ አኩንፈድ አክግጣ ጋርጋልፈቴ ዋን አባቶ ኮቲሚቲ ቢያ ኡማት ጉዳ ቀብዱ ጉሚባሎ ቢጉዶል ታና ወንኔን ወርጉ ፈኑ ጀደ ኢትዮጵያን እምሙድማለ እንዶን ኢትዮጵያን ሃቴቲ እኑቀጥማለ እንጭኔ ጀደ ኦብሲኔ ሂዳን እንደነነ ኢትዮጵያ ጉዲሱ መለ ጀቹን ዱበት ሞሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮር ፍራንክፈርት ትረት አመለ ዋና ፈጅራ ጀደ
የሰባዊ መብት አያያዝን ታዊ ያብት ክፍፍልን የዳበረ የሥራ ባህልን በህግና
ምርግነማ ቀባጫ ዋንቀምኑ ሴራን ወሊን ቀባጫ አማሉጂ ጉዲፈቻ ሴራን ቡላ በላባውፊ አመለ ዋንዱ ንዋፍ ወምጩፍረቲ ወልፈልማያ ኡመል አጀንዳ ነሚድቢን ኦልኑካ ይረለት ወልኛቻ ወልትኛላያ ኡመለለ ዳብሌ ነጋ ጀበፈቻ ወልቅጡማ ሴራ ጉዲፈቻ ያውመል ገምኸናን ታኖሞጀን ገምሴራት ነሞ ዲዮቱ ተርካንፊ ወልረንጭን ፉደን በርኖት ኸን አክኒ አዱኛ ኸይሰቆት ቀባቹ ማሌ ኸሮር ባፈነት ንትጅር ወልዳ ወልአብናን ኖለ ኸይስ ጅራን ዳምሳ ሐሪዩማ ቢ ኦርማ ወሊን ቀምን ጀበፈቻ ቶርባንት ጉያ ቶርቦጀቻ ሪማሌው ጀቻ ታኖምከሶ ጀቻ ባና ጀደ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ የመልቱ አውሮፓ ጅር ዶክተር አቢ ተንማሌለ ኡማት ኢትዮጵያ ካማሪሱን ዱፍራ ጋፊ ሄዱ ፉራ ጋፊ ሄዱለ ዴቢሳ ታንከስቶር
godinaale wallagga lixa wallagga baaf qella mollagga keesat torban darb hiriirawon mormige geefamaaf sochiwon motumman warana abaa umnaani kachisuuf gode jedan balale fachuusaani laalchise hayudreya dabilisumma oromo bodaw dibsaas of sisne jirra muktar jamal tudubise
tibakan lixa oromiya wallagga lixa wallagga baafi qellam wallagga keesatti hiriiram ormi gudda daandi cufuufi sochile balatu geefamaatiniin jiraani hawaasni naanno sani kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiniin jiru kuni rakko bu'uraalee misoomaatiif bulchiin sagaari haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiniin jiru.
Woboo hiikkachiisu wobootti duuluu haa dhaabbatu waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhudha ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi deebiirraa argan deebiin jiru sababiin isaa. Isaanis haala mijeessuufiirraan kana ta'e waan sirrii kan gochaa jiranii fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wagoon kan.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiran kan natti himan gidduu beegiitii fi gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuulleedhatu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beektaa aanaa gidaamii bulchiisa magaalaa qe'ee jedhamuufi.
Maaltu ta'e?
Waraana wayyaanee waraanni kutaa shanii olitti dhufee jira. Gara godina wallagga lixaa gara beekiirraan gara gaangaa gidaan osoo seenaa jiranii waboo fidaa jechuun uummata hiraarsuu jalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii ijaaramaa tokkofaa kabakachuu hin dandeenye mana keessatti haala tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Tiyaanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbiluullee naaf hin kaasne waajjira pireezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Ittaantu pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhe walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii uummataa fi indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Malaakuu Fantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutu hin hojjetu. Ejibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama wallagga lixaatti deebi'e. Obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina wallagga lixaati haala naannoo san jiru akka naannatti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii daakaa keessa darbuun fakkeenyaaf beekiirraa ka'ee gara gidaanitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka geggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaa asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamu waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeekne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqee tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaa isa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa kuma asumaan dabarsu barbaada. Mootummaanis dhimma kana ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee geggeessaa sadarkaa jiru akka hubachiisan dhaamsa akkasumaan dabarsu barbaada.
Qabiyyee ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisuu hin falminaan hawaasni kaasu kuni maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiinillee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dhawaataan as dhaqqabeedhaan illee naaf kaasan.
Guyyaa lama dura erga waltaane wal haasofne baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu bobbaa keenyallee gufachiise kuni lola ta'ee naqamte geenye nuti waan nagaa akkaataatti walta'insa keenya xumurannu kana uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatti jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraatu. Kanaaf uummata siviilituu rukutamee ajjeefamee Bobba godame lolatu godame bobba kun baaye naasit gudda meeshaa gudda kana deeggarame da maalif kun barbaachise fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffama nu galaa jiru. Iccitii isaas itti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamolee lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerotaa Dr. Abiy Ahmed addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiniin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan walqabateellee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiniin jira. Hardhallee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiniin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiniin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiniin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiniin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN'iif himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiniin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafadhe hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaannaa garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofnee rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummati garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriidha jennee hubanna. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiruu gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kuni maalii fi ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha.
Obbo Daawud Ibsaa hayyudurree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaant Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanni dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirre ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar indiggaach, ka dabuubuu waganuu gaar indiggaach, ka mi'aab gorobeet hizbuu gaar indiggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u uummata ollaa gama dhihaa wajjiin akka walitti bu'uuf. Shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnoti hidatan interkamfi hogganota ratti fudatame jedan kannen gocha hammenya gaggesun ummata walitti busan kun sera duratti akka diyata jiran obbulamman dubbataniru gochi rawatame ummata gamlameni kan bakka bu'u miti qanessa da kajedanimmo presidenti bulchisana no Benishangul Gumuz obbu Ashadi Hassan Turan ummato talamen wan walitti busu tokko yu akkanjir barrera ittinka umsasa qorachudan hatattaman ummanni qeetta kadeebiu ni wajjanna jedan
hizbu ahun andand alfon fominna yakichu tanku sawoch moqom allabacho selezi ehenin
tuttukkan darbe darbe mudatu kawalitti buin saummata kasisan dabachu qabu kanaf ogganni sadarka sadarka injiru garbuwe ummata mariyachi sudan kannen qeo firabukan debisu qabna
dandile cufamu kan ilalen gamlamenin hojino jetamu qabu yero gababa kesatti tumurame dandilen banamu qabu jedan president Ashadi Hassan nanno ummanni rabuqan umnoti negenyan egama akajiranis dubbataniru ummanno romo bultisa nanno Benishangul Gumuz kesajiratu afan ofin akabaratan murte sunsas ipsamera
Lota Boranatti baati tokko duralliyyuu poolisii Somaaliyeetiin geggeessameen kanneen godina Gujii Bahaa aanaalii banitti baqatan haala isaan keessa jiran sooraan warra lafaatiif mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisee kajimaata dabarsi gabaase irra deebina.
Fayyadamu barattoota waliin sooraa lafeeti warri kunneen isaaniyyuu hin arganne jedha gandi simmintoo keessaa akkaan ijoolleen booti.
Rakkoon nu eegi rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Nomalan Omar len kam nuri di bukane la papa kan nam du fen ulalu len kam wan di di nam Afrika di nam da ta be ta bo bo ta yo len ta gan do ko ta gan la masaji iko nar ma chuntano
warre honene gaforan liyu police khan bakanne arm dumne jer akore jerutti worane kannam bakachee sunene gan sadi asitti yo kanu mitide debi worran mantan gan siminto jer honene abba warra dibbi sadi nyaata rugati inkamnu dippo guddo khe jirajer war gobbate tataa bilbila anarga dubbis nama mantan dubbisu jer honene abroko tunni chat abroko on bulcha gan siminto anali banjel jira bulchan gan khana abba roko tunni cha yore fam bilbile fille arralle ulam bisane narganne arralle kum fan jirajer
sanu dum namalle
isan namagamam nami warane akana hun bakachise
nami warane akana hun bakachise amma siminto arda gurkura dan jirra numani fadi hunamma hayane yali kullu nani gara tibba huri jira tijar yali kullu dan dikurati desa wari de de kullu mangar dibba ahun sentama kafin ga kacar burani hulu ya de saba katena tolid de amma le de sirani nanno funan giri ti kullun batake wori de amma le dal qurati de sagadin de sere sirani nanno hok bata kullun gannama tibbe ga de ga karin ga akinat barka guba nanno urgulle rakam gudani rakaka wori de patiya boti wora kuma me wori de sani gannama kum shani fi gardin da de ga karin ga amma
timuranji to kojila mandura
ci to kojila mandura ti nanno alo yana tafan maka da lana sanati warani gudan da ke fame nan no ke ni ware rani a ci dabri ci to kundura kanamma afani kula na ga su kana fanka tar burulle tin de ne warani kun ne kun nam ki san bakate wori de gamma fa ka tiji
lafti am misan ke sabatan sun ni la fam waran wali rada ba jadan irade bitani sun tamoromiya mo taribi
la foromiya la hart la farit ko tanne wadda der tu ritene on hela misike jira ana madu bi tanam waran ta ila faqo ka wal gar al le hulu ufre ga jira jira male wandu fi gaddi sen ni idan madu wa khafrane ta anjirtu amma le de fannan je turji bo rifin ta ta duran ke fari amma le de bitay ramli sabi bi sai ani amma le ka tar buru ku amma le ila wala garra wadu ya jine namu ko furega akam shiki bula karuma tamal furegu ji
je chu waranu mane liwi police khaduri khan
e waran ha tamma tamal bi faran namadi fadi amal ko ngira bu sana ma tan de kan matariye to kifti ibu sakarab de khanani bulam
ammu mamma to
ammu mamma ammu mamma hatta karelle matara gurda ti kala ko ngira to kaza ko tata ko mai la gadda war namu mishiku mukhe da ba fi jalla ata furegu jira
male am duro amma to ni kawe walta ba tan jirto
e woni khalas jere ngadda wala andi ni jirtam
tanina kawal tabaqat tan kun ni en
lafta magar atiku tiro la borna jalla nimido kolle ke sinji nanno hada turba mag saddeti ha borni woni fafate ko batkan
warri hun warri liwi police je tun yo hadu en
yaro dunanno te sana nu borna ti alak non magala maka guba ti jalka de hada khara dono demu de kas jiddu tan lafsu lafballo lafballo tan guute kabate akka konya wal kabate kan dusen wada nu borna khamal na magibi njuru fada mo amalle de yona kaguba ti
gannagam wonni hun
hada ci ngana hadi firo jira mantan ullumborna ko fada nana ci da filo lumborna ti do do no fitu acci ga fati nani ba tak jiga fa du ga fitu wad
abdo abdo ko tunicha bulcha gande siminto tan je chojira abdo ko guddo sigala tay fada
tellen gara to
ma ba warje khana mo biro le oromia khaysa obbo garra mo lika itana commissioner commissioner soda bala oromia dubise bilbili to biar guddo namriba agdika to kolo defen obbo garra mo guddo sigala tay fada arda war godena guji baha ana liban ganda siminto ke jir dubise warri kunen warji to ko fujila mandurat warani liyu police ganda heddu ke sabaqachi se wiya furname bisane narganne awani jolle jalabot dubise jars ganda jatama dubise bulcha ganda dubise warri cofta fanum to kudubata rakko hamtu ke jirra jalan mankum qabda fan gababon
tamatti angul kulle fadde rakko nadda jirat halam jesun danda amadaru amma nge hutti namonni gargar hojalatte amma samani gargaramu kaban kan dukkanis kan mo eron dumara ko daddati ni ankanya ta saata laman marsani afrafan amma de majira ani digani da galate jechu ko to gadina le hun da kesa gara miliona da mata ta saddati kan ta uji aji an dile dan amon koranna da naddaban de mafi kana ko hayu miti gargar si ohe ganno himona norra nagenderat yesine kenyis dira isan inde ga kawun dendo kanarra darbe morakko nadda jira te gafanne dagne ga kawu dendeng
warru honeni agiji tokko asiyu wanto koyu narganne jana diji tokko asiyu ku warran qabdammo yokana mo godinira odefanno nargatammo anarra odinu saninin banmo ji tokka kamit biron te sane kubin qabatin warrakan jirena ma hanke jiru hankes
anan godin ne dinna kana addabase yero rakko nakasi jiru dagen ne jisa kanafeda isane mali fakkaturso na defanno arganarattun denen gafanna kulkulle sanne dugu marakko satlamane rutanan dagne gakkawoda anga amma tigaru rakko adda kamma atenafka sekana rakkonje jere ni wan vekshan injiru
tanum libani sun keset wolmatti oyu debi sanemorane liyu police bakacci seten acjiru komshani fibisadde bilbilito ba gudonam riba wan biti sun kejirtu tum dadachane defanna naganno bula sora lafete
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kopi Boritin Walit Debina Nagat An Tujube Horati
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!